Aba kutoka halo Aba
story of my life so far. Yani moto juu ya moto, story of my life so far. Fire kum fire nilikotoka, ukimwaga mboga wanamwaga ugali wanatoga na sufuria. Nilikotoka pilau na soda, mkilo juu hiyo ni siku kwa siku kuu. Nilikotoka ukimwaga mboga wanamwaga ugali wanatoga na sufuria. Nilikotoka mchongo runinga, TV kwa jirani mpaka kanawe miguu. Mama single mala, shule sijasoma, ila mtawi nifunza kupambana. Niko mina maza, madeni kila kona kama movie. Oh, alhamdulillah, hatukufuru Mungu, asa vitu gonazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do. Manyanya soma simango ameleta do.
Manyanya soma simango ameleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What a life, what a life, what a life. Kumbe maisha matamu, GSM wata usemi. Maisha matamu, oh Saidi Rugumi wata usemi. Maisha matamu, Abeti Malu wata usemi. Maisha matamu, oh Mwamedi Mchengeru wata usemi.
Oh, alhamdulillah,
hatumkufuru Mungu, asa vitu gonazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What a life, what a life, what a life.